request na magang bayaphezile baphuma ama outer serious ukuthi wathi ba ama humanje ama rozontonto abodenvelisi ama Africa Day angithi understand ukuthi manje njengoba phethe isquadron ya baba bona washdown ukuthi kanjani ngokora past baba esengokora bashage abanye babhuva angithi manje babala washdown ukuthi kanjani.
Jandy.